lelitilela itimbizwa ipikoko mazulwini mina ngiyoshada kashaka man lapho kulinganeni ngekhwe lapho ngiyothola ukuphumla okunene mina ngiyoshada kashaka man lapho kulinganeni ngekhwe lapho ngiyothola ukuphumla okunene
Azuthando lukuphethe kanjani mina ndiyofela khona Sengithe mina thungisani xesha ndibahlanganisa Oyeke Kanamanda azuthando lukuphethe kanjani mina ndiyofela khona Sengithe mina thungisani xesha ndibahlanganisa
Go, go.